Westsidemusicblog.net.
Away. Jaiva.
Chambu hakuwaza hata kama mbele ningeweza mkuta jambu, hakujali kushika chochote iwe kisu ama tambu. Hasa kikumbuka bongo meta madogo na mzee hapo tena ana utu jina ise, anachotaka mpo sikimbiza ise. Aliisaka heshima yani bora afe, na hivi bongo wezi rude kiwate hapo kichwani ujue ni vita ise. Kumshauri ni mbuzi na gita ise, akikocha hai malume hamba gashe. Yani kama cheese alikuwa kama cheese, kama cheese, kama cheese. Na kwa batimbaya alikata kama kaza kuzikuwa na machiz, na machiz, na machiz. Ah, yani kama cheese alikuwa kama cheese, kama cheese, kama cheese. Mitae kamchoka na mwisho wake ukawa ni machiz. Rest in peace.
Aliyama na wana
Downloaded from westsidemusicblog.net.